Iba.
Iba.
And you have catch a lot of
them. Yeah, catch a lot of them.
They get dude, man, Ulea.
Yes, ma'am.
Kugilo.
Yeah, Shabankai, that's
Shabankai.
Godina doka li peche nya na le ma kabela kechele a o ike ike ora dudu lo hi pem pem kabamba nya nkobia enya enya galeto bu nkokilo hipi o I pull a lock when Mexico move flu flu kendo. I don't want a damn. Gajola no was imbi. Oda do na ya leje keche nya opa kwando.
Oh
geya, yeah.
Keno
geche,
eche wijane,
eche wijane, eche wijane.
Oh geya,
oh geya, yeah.
Keno
geche,
keme malenge jege jio benuma.
Hallelujah, nacho hi yufi, nacho hi lotu lotu. Hallelujah, nacho hi lohi, nacho hi bobi lotu. Hallelujah, nacho hi liche, nacho hi beba bebe. Hallelujah, nikore pe ocheno. Oh,
konye na weli feche nya na nogo glamba. Kije ya na lowe ye ya. Ike ike ola du du tete ba e bochi abambanya achohi kwe bo a ipi agipachi nkache lo da do du biolo du no mkoke lo sipi yo aipo la lo pe me chiko mo we flu flu kendo idoma la dam nkacho la no wasi umbi oda du na ya leje keche nya o papa no. Abambanya chohi kwebo aipi ya kipachi Nkajalo dadudu biolo tundo mkoke wasipi yo Aipo lalo kwe mechi komo we flu flu kendo Idomo ladam mkajola no lo simbi Odadu na yale jeke jenya opakbana
Oge ya
Ngele
Neno geche
Ngeche
Yeah. me malege jege
yo penu
le 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 le